lelo munyu muntu kodwa maisibelwe awusoze wamthinta awabe kulula ukuthi lelo munyu muntu kodwa maisibelwe awusoze wamthinta See you.